Hali yangu mya bajeti, sijo kaniweka benchi, utanimaliza, utanimaliza, oh, I wanna be your soldier.